on air entertainment.
Nisimu wade tena kilio changu kwa Jesus. Nataka ushike mkono wangu tuende kazi.
Everywhere you see I go, just hold my hand. Make you lead and I follow. Safari ya kwenda kwa baba, milima na mabonde yamejaa kote, mapigo kila kona, matatizo yamejaa. We Yesu nakuita madadi, oh my yes, uninue up so high, uniweke niwe nawe, yeah, 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 yeah. Everywhere you say I go,
just hold my hand.
So close, so close to you. Even though the road is rough and the going getting tough, Lord, I'll always hold on tight, so close to you. Nataka, nataka kusonga na we, usingizi nini kuote wewe, mchana kutwa uwe jua langu, mulika, mulika we njia zangu. Nataka, nataka kusonga na we, usingizi nini kuote wewe, mchana kutwa uwe jua langu, mulika, mulika njia zangu.
Everywhere you see I go, just hold my hands,
make you lead it.